I'll spoil them.
You know how we do.
Huba by shuntation fashion lish dish ish. Niko iske fibish spada kunchete bitu kandis. Mie mkasesi gis. Ice kuni pasira so ajira. Kila bao safi nuntu wakato kweka kati mpira. Harakati siyadi ya mwani. Astupe mbegu kata hila. Bila tatu hila tafu wabani watu kwenye hila. Kichwa kina sanda namba na sok hila. Luxi na mkanda. Harusi tapambwa. Pepo na nibreka kusidiwe anga. Nusu ni mtu nusu mwanga. Nusu debe karanga. Nusu debe fanga. So squeeze off again video girl. Inafaminiwa pesa side row. Pesa ukiaminiwa pressure. Sana hisa kwenye show. Ifuliwekwa na mwenye nyumba chief na bunde pepo nyumba chopa kama no yakatumba negisa mbunga laf na usunda push michelle
segere mtu anafundwa
na rhyme kali kama hizi na shana kama chizi sana taka mkwanja nishachoka tano za machizi
basi tu baki tu kikongo na mkongojo vibonde kwa pita last mouth yonge uwe mbogo
na rhyme kali kama hizi na shana kama chizi sana taka mkwanja nishachoka tano za machizi
safi tu safi tu tafta upenyo tuwa boy tena shana kichizi uwa boy
wanasema na flow kama river kila ndoto na accomplish Mr. Achiever natema mayai safi sio mavisa school boy ni sena shame Mr. Kakiva sinaga muda kwa disma MC acha wanojita mungu hata wanojita manabina kwa rahisi kufika hapa ni bidii shai kupata kazi bila barua wala CV na break my rules cause ina power na flow kwa MC kaniko na mabawa changa to sana makumbuni na machawa niko na madoi mobo anasema eti na dawa Kakiva ni boom kuba, tight jeans, Kakiva ni ngumu kuva. Kakiva ni ngumu kunywa, dry whiskey, Kakiva ni bab kubwa.
Na rhyme kali kama hizi, na shana kama chizi, sana taka mkwanja nishachoka tano za machizi.
Basi tu, baki tu, kikongo na mkongojo, vibonde kwa pita last mouth yonge uwe mbogo.
Na rhyme kali kama hizi, na shana kama chizi, sana taka mkwanja nishachoka tano za machizi.
Safi tu, safi tu, tafta upenyo utoboy, tena shana kichizi ilu waboy.
Kipata dem gangsta kuwa diva mkononi shika siga geuka simbo kio na twiga kisha hakikisha tazi kwe mara tunamwaga damu tukifanya dua la kafara akili wa mbovu na povurugo mademu wanene wote ntawaita maji kubwa utakuwa boyo kikosa mchumba huku beki tatu wakali kuliko toto mwenye nyumba na uwezo wakapatia kutua mkanda kwenye deki ukachapia dugu sema tua mgongo kwenye begi domana natumia sikio zaidi ya mdomo ila nilichia kwa nilipokata kidole niokoe mkono Eti we paka, we si ndo pusi Sasa mbona wazungu wanasema tusi Uenda natukana kila neno dawa moja Sasa ngoja nijifunze na kirena
Na rhyme kali kama hizi, na shana kama chizi Sana taka mkwanja nishachoka tano za machizi
Basi tu, baki tu, kikongo na mkongojo Vibonde kwa pita last mouth yonge uwe mbogo
Na rhyme kali kama hizi, na shana kama chizi Sana taka mkwanja nishachoka tano za machizi
Safi tu, safi tu, tafta upenyo utoboy Tena shana kichizi ilu waboy
Na big the microphone check, na wapindua juu chini chini juu Hip hop inauza kutonu nobody wako tu Do for love my nigga na see your fame Stay conscious, this is not a scary game God damn, God bless, I less the last eye No shame, na play game, nezavyo till I die Situmi nguvu kama kiri haijachoka Juu ya mdundo wa P flow, chenga nyingi kama soka say Nilipokuwa mdogo, nilichezea makopo Sasa hivi nimekuwa mchana nazisaka Usiku na kesha utadhani popo Nilipokuwa mdogo, nilichezea makopo Sasa hivi nimekuwa mchana nazisaka usiku na kesha utadhani popo